Genie X double six.
She will. Sijawaipata pezi laivi Ikitu kutoka siyo raisi Ata kuzama pia siyo raisi Na hisi nimekolea sana Kuli hivi siyo kawaida Mana we ujiajia mwanya Umeni iteka umeni iba oh, oh. Doto zangu toka zamani Kupata mtu kama we Nilale lale kifuani Kichwani anitawale Doto zangu toka zamani Kupata mtu kama we Ata inipa burudani Hivi Oh baby Hani Nasikia baridi mimi Oh baby Hani Nasikia baridi mimi Oh baby Baridi mimi, oh baby, honey, nasikia baridi mimi. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Na hapo nilipo nipo kileleni, kama Kilimanjaro. Napenda unavyonipa vitu laini. Na chizi kana ulio nayo Baby kuwa nawe nasikia ra Kukubata nasikia ra Suno jua unavyo nikuna Usini ajenda kesha ba Doto zangu toka zamani Kupata mtu kama we Nilale lale kifuani Kichwani anitawale Doto zangu toka zamani Atai nipa burudani Hivi Oh baby Honey Nasikia baridi mimi Oh baby Honey Nasikia baridi mimi Oh baby Honey Nasikia baridi mimi Oh baby Honey Nasikia baridi mimi